Tesalonika kanko en arandewol surawol didabol bandirabe onon iko e modon on andi garol amin to modon na imere ngol woni amma konde denno min jari torra isemti neki i Filibi nonno andudon iballal alla meden min kokki on habaru beldum iwoydun to makko kulol wala konde yimbe ganyimi na sedda sherel gel min tori on jabon habaru beldum min kuutira e fewre wala hallende der berde amin min yoyira on amma nonno alla holori min hokki min kugal wajinki habaru beldum non min gaji nirta dum na gam min belnana yimbe berde amma gam min belnana alla bernde kanko pondo berde amin on andi min meda e metanki on meto beldum honduko non ma min gala suno goddum ngo bolide amin sudata alla woni sheidujo amin min dabbita e manguto yimbe koto modon koto wobbe konde min bawo imni bi'a on dole ngada non min goddum gam min lilabe almasihu amma e min jogori on sese sese no madujo jogorto bingel mudun gam yitte de min gidi on ha e min shiri na min kokka on habaru beldum dum alla tan amma fu iyonkiji amin gam on garti be min gidi na sedda bandirabe on gejjita e kude de min kuwi na sedda min kuwi jemma inyalauma gam to min jowana goddo der modon wongal teddoral sherel ko min gaji nanta on habaru beldum iwoydun to alla onon on sheidu en alla ma o sheidujo downo min jodo rino jonde sheninde i adilaku i jonde de wala goddum ko woda der modon onon ko libe yesu gam on andi no nyako jogori bibbe mudun non min jogori on min baggini on min shembidini on min bi'i on dole ngadon jonde belna nainde alla bernde noddudo on der laamu makko ite dungal makko non ma konde e min getta alla gam sherel ngel jabudo wolde alla de nandon to amin on jabaande bo wolde neddo amma on jabinde de wolde alla nonno de wontindiri inde huwa der berde modon onon koliibe alla bandirabe on garti ekkitotobe jonde tokkube alla wonbe leydi yahudiya be yesu almasihu on jari torra to yimbe leydi modon nonno kambe ma be jariri torra to juude yahudanko en yahudanko en be mbari yesu jomirawo i annabo en den be diwi min ibe ngada ko alla yida ibe nganya komoye ibe kadami waji nanki yimbe na yahudanko en ganto yimbe ben keba kisdam non i wada konde ibe kebbina pondirdum hakke mabbe amma monnere alla yadake jippono yakebe bandirabe dun sendi en ganshare sedda der bandu amma min ala nyumuki do modon min kabi yiki on gam non min gadi ko min bawata waduki min gi'a on gite igite min gidi warkito modon gonga min bulus mi yidi mi wara nande go'o nande didi amma sheidan hadi min do be min gadi berde amin be belnan tamin berde be ngoni be min mantorto yeso jomirawo meden yesu nyalde wartoyki mako na dum onon gonga dum onon min mantorto onon ngoni beldum berde amin